nichts aber gleich. Na, die hat schlechte Hygiene.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته caggal yettude Allah e julde nelaaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. En garti yewtande bandiraɓe ɓeɓe ganduɗa ala hay hunde ko woni darde mabɓe so wona ligganade Allahu subhanahu wa ta'ala e yettinde kadi nelal Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, woni da'awatu ila Allahi subhanahu wa ta'ala. Toɓɓere men hande yewtere ko at-tawhid, ko wurti dinde Allahu subhanahu wa ta'ala, sabu ko ɗum ɗon tan woni diine. Ala ko woni diine e leydi so wana wurtinde Allahu subhanahu wa ta'ala, so woni tawhid. Enen jiɗi feccude yewtere nde e toɓɓe nayi. Sen kaali tawhid, kaalen min ma'ani tawhid, holko woni ma'ani tawhid. Kaalen kadi holko woni min alamati tawhid al-khalis. Kaalen kadi holko woni fawa'idu tawhid. Ɗeɗo geɗe nayi so rendi insha Allah, ko ɗeɗo geɗe min jiɗi siftinde hokkoye amen, min ciftina hen bandiraɓe. Emin ñaago Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tabitin ɗemɗe amen ɗe ha yaltata Allah wi nelaɗo wi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sen ngari e windere adanere nde namdoɗen holko woni tawhid, holko woni wurtidinde Allahu subhanahu wa ta'ala. Jaabowol ngol woni at-tawhid huwa al-i'tiqadu al-jazim bi anna Allah ta'ala wahdahu huwa ar-rabb kulli shay wa malikuhu wa huwa wahdahu al-muttasifu bi kulli sifati al-kamal wa munazzahun an kulli sifati an-naqs wa annahu wahdahu al-mustahiqqu lil-ibada wat-ta'a wa annahu wahdahu al-muttasifu bi kulli sifati al-jalali wal-kamali wal-azama. Bandirabe, wurtidinde Allah subhanahu wa ta'ala woni fimde tiinde nde juldo futi fimde e berndo mum. So tawi neddo o ala tawhid, o fiɓani Allah e ɓernde makko, o wonani tawa julɗo. Ɗum tagi njiyon nelaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nde Allah nelimo nde o ari e nder Makka, o jooɗi duuɓi sappo e tati, omo maha nde ɗo fiɓnde, omo fiɓa ɗum e nder ɓerde julɓe. Mbele julɓe ina paama, ina ganda holko woni tawhid, sabu neɗɗo so ala tawhid o wona julɗo. Neɗɗo so wona tawhid, so ala tawhid o wawata nafde. Ɗum tagi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o jooɗi Makka duuɓi sappo e tati, omo haɓɓa, omo fiɓa nde ɗo fiɓnde e nder ɓerɗe julɓe. Ɗum tagi ɓe mbi al i'tiqadul jazim, ko fiɓnde tiɗnde, holko neɗɗo o fiɓata e ɓernde mum. Bi anna Allah ta'ala wahdahu huwa rabbu kulli shay, o fiɓa ɓernde makko ne Allahu jomiraɗo o ko goto, jomiraɗo o kanko woni jom hunde fof, kanko woni jom fof e hunde fof, ala ko heddi fof, kanko jeyi fof, kanko windi fof, kanko tagi, ala ko woni dow asaman walla les ndiɗo leydi, ko heddi ko Allahu subhanahu wa ta'ala jeya. Ɗum tagi son jangi simore ene wiye suratul Nas, ma on ji Allahu subhanahu wa ta'ala o manta hoore makko e geɗe tati, o wiya qul a'uzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas, o wi kanko woni rabbun nas, hunde fof yimbe fof kanko jeyi dumen, kanko woni joom mabbe, kanko tagibe, kanko nehibe e arzugu makko, kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Dum tagi o wi rabb, rabb woni needo jeydo kullu shay'in, kala hunde, wa malikuhu, koy jungo makko woni kanko woni lamdo mum. Dum tagi kadi o wi don malikin nas, wa malik kullu shay, hunde fof kanko jeyi. Dum do ko adi fof woni juldo, il faut o fiba dum do e bernde makko, so yidi wonde juldo o anda Allah subhanahu wa ta'ala kanko jeyi fof, kanko woni lamdo fof. O fiba kadi ha joni no Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu almuttasifu bi kulli sifatil kamal, sifaji joddi teddudi mantetedi din fof ko sifaji Allah subhanahu wa ta'ala. Dum tagi sen jehi alquran tawenton Allah subhanahu wa ta'ala omo manta annabaabe, sabu o wi annabaabe tottimo sifaji di wo handi kanko Allah. Dum tagi o wi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. O wi subhanaka sanande wodeni rabbil izzati jom teddungal woni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndewa manti hore mako hawa gaini, uwi yo jam wane am, min yo jam wane anna babambe, wa salamun alal mursalin. Yo jam wane anna babbe, holko tagi, kambi tutti Allah sifaji di Allah handi. Hande sa yewi lenyungul, wala yewi yimbe be, ebe yette sifaji yimbe, wala sifaji tagore nde, ebe totodum Allah subhanahu wa ta'ala. Wala be yette sifaji Allah be totodum tagore nde, dum hanani. Dum dagaki Allah subhanahu wa ta'ala sifaji makko ko kanko tan jeyi, ala kandudo hen, ala foddo dum tottede, so wana kanko Allah subhanahu wa ta'ala. O wi wa munazzahun an kulli sifatin naqs, kanko Allah o labbinte hawa laaba e kala sifa mo ganduda o handani hen, mayde o watta dum, wasde o watta dum, kala sifa mo ganduda ko sifa mo handane Allah subhanahu wa ta'ala, juldo ina futi dum renade, ina siforo dum Allah. O wi wa annahu wahdahu, kanko goto Allah subhanahu wa ta'ala kanko handi al mustahiqqu lil ibada, so tawi ko dewgol kanko goto handi hen, ala fuf poddo rewede e do asmanu e do ndido leydi, so wana kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Dum tagi o wi o tagi jiyabe pour be ndawmo, wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, yimbe jinneji Allah tagi radi be addi be dow ndido leydi, so wana yo bo ndawmo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Dum tagi o wi wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasul an i'budu Allah wajtanibu at-taghut, kala lañol njidon Allah subhanahu wa ta'ala wi mi jetti annabi mi neli dum e ngol don leñol, sabu pour yobe ngortidin Allah subhanahu wa ta'ala yobe ndewmo watta yobe ndewmo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu wahdahu al muttasifu bi kulli sifatil jalali wal kamali wal azama, kanko Allah subhanahu wa ta'ala sifaji mojji, sifaji teddudi, sifaji di ganduda kanko handi hen, mawdi teddudi timmudi, kanko goto kanko jeyi, ala goto e tagore nde fodde tottade didon sifaji. Dum tagi o wi kanko Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin, jettode ngodeni Allah subhanahu wa ta'ala. O wi kadi e alquran وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, يمبه به ماتبه به جيابه به به جاميرا كسوانا يوبه ندو الله سبه ندو مكدي يوبه مبدو هن اخلاص يوبه تشيلين كو بن دو انتو كو بن دو تامكو اوتو بن دو الله به مبدا هن غودوم اوتو بن دو الله به مبدا هن غودو كو الله سبحانه وتعالى تن داغي كانكو الله سبحانه وتعالى o manti hore makko e simore ene wiye suratul ikhlas izan bandiraɓe sen gari e toɓɓere rewne hende woni ɗimmere nde min ma'ani tawhid ina jeeya e ma'ana tawhid julɗo o fiɓa o anda an la nu'mina an nu'mina bi anna Allah ta'ala wahdahu al khaliq julɗo o gongɗino o fiɓa e nder ɓernde makko wonande Allahu subhanahu wa ta'ala wahdahu kanko goto huwal khaliq kanko goto woni takɗo o fiɓa ɗum ala takɗo sowona kanko ala deweteɗo sowona kanko ala jeyɗo sowona kanko ala fof mo ganduɗa e leydi ina foti rewede ko wona kanko Allahu subhanahu wa ta'ala annahu huwal khaliq kanko woni takɗo al mudabbir li hadha al kawn nde ɗo windere fof nde jiyaten e nden jiyani ko kanko Allahu subhanahu wa ta'ala tagi ɗum kanko tagi oɗo aduna kala ko woni aduna o min ardin so tawi ko leydi wassama'in so tawi ko asaman wan nujum so tawi ko koode wa annahu no kanko la sharika lahu deweteɗo ala fi mulkihi e laamu makko wala ma'buda ala fof deweteɗo bi haqqin e gonga siwahu sowana kanko Allahu subhanahu wa ta'ala kanko goto subhanahu wa ta'ala kanko goni deweteɗo ala goɗɗo deweteɗo sowana kanko wa huwa bi kulli shay'in alim kanko noon Allahu subhanahu wa ta'ala kala hunde omo andi ayi ɗum ɗo neɗɗo il faut o fiɓa ɗum ndeke ko ɗum ɗo manke men ɗum ɗo neɗɗo fiɓata ɗum sowana anda neɗɗo andata ɗum sowana janga neɗɗo wawata ɗum famde sowana famne jangine andine nehe hen joni noon so tawi neɗɗo o fini tan woni julɗo jangani yi yimɓe ne juula dari juuli walla yi yimɓe ina mbaɗa mbaɗi sa wimo ka julɗo wi komi julɗo kono ɗum ɗo o fiɓani ɗum e ɓernde makko holno wonirta julɗo onon gandi simore cimoje alquran ko temedere simore e sappo e nayyi alquran o fof ko temedere simore e sappo e nayyi holko adi hen tellade Allahu subhanahu wa ta'ala wi iqra jangu yewne Muhammad hade makko nelede ko biyaɗo yo jangu Allahu akbar ya jangu joni noon an pina gona julɗo a jangani holno wonirgol ma julde timmirta holno sellirta sellata par ce que a jangani Allahu subhanahu wa ta'ala hade makko neldo Muhammad o wimo ko yo jangu o tellini kadi aya do makko o wimo fa'lam andu jangu andu fa'lam andu annahu la ilaha illallah ay tawhid nan ɗon ko ɗum woni tawhid an Muhammad ya andu deweteɗo ala sowana Allahu subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah ay bandiraɓe ndeke il faut paamen Allahu subhanahu wa ta'ala kanko jeyi oɗo aduna kanko windi ndeɗo tagore kala ko woni e oɗo aduna min ardini e leydi no foti fof wassama'in e asaman kanko windi ala balluɗomo ala mo tawiri ko kanko goto windi ɗum Allahu subhanahu wa ta'ala wa nujumin e ɗe koode wa annahu la sharika lahu wallahi ala mo rendi ɗum hen ala mo rendidini ala balluɗomo Allahu subhanahu wa ta'ala fi mulkihi e laamu makko ngu wa annahu la ma'buda bi haqqin siwahu so tawi ko haalde gonga tan ala fof deweteɗo sowana oɗo Allahu subhanahu wa ta'ala te kanko wahu bi kulli shay'in alim kala hunde omo andi kala hunde ne ko kanko andi kala mo mbawɗa yiide wonko anda kono Allahu subhanahu wa ta'ala bi kulli shay'in alim kala hunde omo andi kanko andi fof kanko wawi fof holko wi holko tagi enen en ganda o wi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah andi onon ganda onon gandi holko tagi on ganda o wi wama utitum min al ilmi illa qalilan on tottaka e gandal so wona seeɗa ɗum tagi on ganda ɗum tagi noon Allahu subhanahu wa ta'ala kanko woni ganda o ɗum tagi o tagi ndeɗo tagore nde ganduɗa ala fof bawɗo hen yimtindemo ala fof neɗɗo ɗo rewata ha fewno leydi ala fof neɗɗo ɗo rewata ha taga asaman ala fof neɗɗo ɗo rewata ha taga hoodere ɗum tagi o baɗɗo ɗum o wi kanko hani rewede hol baɗɗo ɗum hay goto sowona kanko o wi ha joni sen jidi wonde julbe en pibat wa anna ataqida annahu subhanahu huwa almuqassimul arzaq neddo so yidi wonde juldo kadi o yidi danje tawhid o yidi wortidinde Allah il faut o anda o fama Allah subhanahu wa ta'ala kanko woni mo ganda kanko sari arzigaaji di kanko fecci dum kanko fecci arzigaaji kala neddo Allah subhanahu wa ta'ala fecci arzugo mako ma waheb ala fu feccere neddo hebata so tawi Allah fecci dum so tawi Allah fecciani matan a hebat wa musarrifu riyah kanko sari keneli di kala do neddo woni ma hendundu fofata taw dum ton wa mujarris sahab kanko woni dognowo duule de wal anhar kanko woni dognudo maaje de wal munazzilul amtar kanko tellinu tobo wa muqallibul layl kanko waglita jamma wan nahar e nyalawma dum do fof ko Allah wadata ala bado wa sawna Allah ay dum do neddo il faut ufiba dum ufiba Allah subhanahu wa ta'ala kanko fecci arzigaaji di kanko windi o aduna kanko firlitta ndu hindu kanko dognata be maaje kanko jippini ngodo tobo kanko waylitta jamma e nyalawma wa anna Allah ala kulli shay'in qadir kanko Allah ala ko wawa Allahu akbar hunde fuf o ma wawi waji goto meedi jangude o do aye inna Allah ala kulli shay'in qadir waji o jangi aye o onani cierno goto ina jangi aye o faami dum ndax kanko ko kefero o ari e cierno o wi mo ande minani nane a jangi e deftere ma wiyetende alqur'ane de mbida hen wa anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah na wayi fuf wi mo e ko gonga kay Allah na wayi fuf wi mo minde mi gongdinani dum o wi mo holko tagi waji o yaltini boccionde e der sak mum wi mo Allah ina wayi fuf cerno wi mo Allah na wayi fuf o wi yo Allah jittu aduna o nanna dum e boccionde de te hoto hel boccionde de Allahu akbar yewe ngal do namdal so tawi ko namdal walla ko jiddo jalkidde walla ko jiddo jalde walla ko jiddo wadde sabote dine yo jettu Allah na wayi fof o wi Allah na wayi fof o wi yo Allah jettu aduna on nanu dum e boccionde te hoto hel boccionde de cernaajo wi mo dum kay Allah na wayi dum kay buri famdude e golle Allah o wi yowar cernaajo wi mo faw boccionde de o fawi cerno wi mo jewdo asman o jewi cerno wi mo jew leydi o jewi cerno wi mo jew nanoma o jewi jew nyaamoma o jewi cerno Allah wadi dum o wi holno Allah wadir boccionde de nani o wi al cerno wi mo Allah wadi ko buri dum mawnude o wi holko Allah wadi o wi Allah jetti asman e leydi yetti aduna o fuf nanni dum e yiterama yiterande buri famdude boccione de o wi holno nanni dum hen o wi so naataado hen ayyata kala ko jiida ko Allah fuudi dum naategi yiterama de dum tagi jiida dum dum kay Allah subhanahu wa ta'ala ala ko wawa o wi ina heddi kadi e tobbere ina wiye tawhid ina jeya hen min maani tawhid ina jeya hen an nu'mina ngongdinen bi anna Allah wahdahu huwa allazi arsala ar-rusul juldo kadi ndeko ufibat hono Allah subhanahu wa ta'ala kanko nili annabaabe kala annabi merdo arde leydi addori deftere mum wi alle nelimi Allah subhanahu wa ta'ala nelimo wi kanko Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasul kala lenyol mi neli hen annabi yo rewe kala lenyol men gol wonde leydi Allah ne le mumen annabi yobe pam holko tagi Allah tagi be addi be leydi kudum tagi Allah neli nelado lelala be kadi ne be ngari de holko be ngaduri wi wa anzalal kutuba Allah tellini defte totti dum annababe den defte de pour e puddi den hen famde wala de ganduden hen ko zabur Allah tellinume Daoud tawrat alla tellini ɗum e Musa, injil alla tellini ɗum e Isa, alquran woni deftere mawnde nde, woni alquranul karim alla telli ɗum e Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hay kayitaji alla tellini ɗum e Musa e Ibrahim, ɗum ɗon janga toon alla wi inna haza la fi suffi lula suffi li Ibrahim wa Musa. O wi Allah subhanahu wa ta'ala nde o tellini defte ɗe, wa khalaqa al insa wal jinn, o tagi neɗɗo o tagi jinni, wal malaika o tagi malaikaji ɗi, wal jibal e ɗeɗo pelle ɗeɗo tule ɗeɗo kaaje mbele ko ɗon tan o haaji. O wi ala wal haywan, o tagi kala daaba o tellini ɗum e leydi. Ay ndeke ko minoɗen naane juulɗo so yiɗi dañde tawhid, so yiɗi wurtidinde Allah, il faut o gonɗina ɗum ɗo fof. Allah neli nelaaɓe, tellini defte, tagi neɗɗo, tagi jinne, tagi malaika, tagi leydi, tagi asaman. Hay ko wiyete an'am ko, ko wiyete baali walla nayi walla gelooɗi fof ko Allah subhanahu wa ta'ala tagi. Hay poñɗi kanko tagi, wannabat kala kina fuɗa kanko tagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ɗum ɗo il faut neɗɗo faama ɗum o fiɓa ɗum. Wa annahu yuhi wa yumit, kanko wurnata kanko warata, guurɗo ko Allah wurni, maayɗo ko Allah wari, neɗɗo jolotaka tan ware, kala baraɗo ko Allah wari, ko sababuji tan Allah watta. Kala guurɗo ko Allah wurni, ɗum ɗo il faut neɗɗo faama ɗum. Ala baroma wana Allah, ala gurnoo wana Allah, ɗum tagi ina jeeya e indeji makko e sifaji makko. Yuhi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. O wi wa huwa al hayyul ladzi la yamut, kanko woni guuroo mo maayata. Ɗum ɗo ina jeeya e aqidatu tawhid, woni fimde tawhid. Neɗɗo o fiɓa Allahu subhanahu wa ta'ala, kanko woni guuroo mo maayata. Wa huwa al azizul hakim, kanko woni polɗo e laamu makko, ñeññuɗo karallaagal makko. Al aziz woni polɗo e laamu mum, ala fof ko neɗɗo waawi waɗde e laamu ngu ko welaaka. Al hakim kanko ñeññuɗo, kanko woni ñeññuɗo karallaagal makko, ala fof ko neɗɗo yiyata omo waɗi wiya ɗum ɗo de so tawino ko hono ni ɓurta yodde, ala kanko Allah subhanahu wa ta'ala kala ko waɗi ko noon. Sen ari e toɓɓere wonde nde woni min alamati tawhid, ina jeeya e maale, ina jeeya e sifaaji, ina jeeya e mbaadi tawhid al khalis, laaɓɗo sanne. Oɗon ndeɗon toɓɓere holko haalata? O wi hatta yakunul abdu mu'minan muwahhidan yajibu alayhi an la ya'buda illa Allah, haa juulɗo o o waawa wonde maccuɗo, o waawa wonde dewoowo Allah, o waawa wonde mu'min goonɗinɗo, muwahhid dañɗo fiɓnde laamde goortiɗinɗo Allah. Pour o daña ɗum ina waɗɗe makko hoto rew so wona Allah. Allahu akbar. Allah ya'buda illa Allah, hoto rew so wona Allah. Sa rewi Allah nden gonata juulɗo, sa rewani Allah a wona juulɗo, a ala tawhid. Te mo ala tawhid wona juulɗo, mo wona juulɗo natta aljanna. Ndeke bandiraɓe, neɗɗo pour o wona juulɗo ko adi hen fof yo gonɗin. So gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala, o wurtidina Allah, o daña tawhid. Ko rewi hen wala yatawakkalu illa ala Allah, hoto wakkirlo so wona Allah. Alhaaliji makko fof, kafeeje makko fof yo fawɗumi Allahu subhanahu wa ta'ala. Ɗum tagi Allah noddi ene alquran, o wi wa ala llahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin, so tawi kon gonɗinɓe tan mbakkirloɗo e Allah, neɗɗo wakkirlotako so wona Allah. Hande noon ɗum ɗo ina famɗe men famɓe ɗum, so wiyama mbaɗe ni kaale ɗum, mbaɗe ɗum saabu Allah, yimɓe cikka won jenneteɗo walla won kaaleteɗo. Ala wallahi bandiraɓe, ala jiɗɗo haalede. ala jiddo jofede ala ko eden pa eden kala ko Allah wino dum do ko kalten so wana alquran tan biye wana alquran so wana halana la tan biye wana halana la so rewan lawol tat biye wala rewan lawol wallahi ko mi ko kalten ko ko alquranul karim Allah subhanahu wa ta'ala wi wa 'ala Allahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin fatawakkalu wa 'ala Allahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin mbakiro de e Allah subhanahu wa ta'ala so tawi kun gungdin be Allah so tawi kun gungdin be tan sardi o ko goto in jangube arab e ma gandi in ko firtatay arab in ko harfu shart so tawi o don gongdini al haliji mun fuf pawe e do Allah hoto pawe e goddo hoto pawe e goddum Allah tan hoto fawe talki hoto fawdume Allah tu hoto fawdume e hoto fawdume e fawdume Allah subhanahu wa ta'ala sabu Allah wayi fuf so Allah yonani mo non hay goddum wontama yon juldo so Allah yonani mo ala ko yonotamo e dow leydi dum tagi o wi wala yatawakkalu illa ala Allah juldo hoto wakkilo so wana e Allah Allah subhanahu wa ta'ala wi ha joni Qur'an wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu kala bakirido e Allah Allah hejo dum Allahu akbar wallahi kala jaggudo e Allah Allah yono dum kala jaggudo e Allah Allah yono dum wa ala Allah falyatawakkalu in kuntum mu'minin wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu kalamo jagge Allah Allah yonma so Allah yoni monon gasi agayni kono so Allah yonani ma ala ko jiyata e aduna ha yonma mo Allah yonani haydara yonata dum ina rewi hen kadi ha joni pur ngona juldo o wi wala ya khafu haqiqatan illa min Allah ahulata samana Allah ahulata samana Allah Allah subhanahu wa ta'ala kuwi alquran uwi kule kam min tan wa iyaya min tan fa'buduni ndewe kam min tan wala goddo wala yakhaf ahulata haqiqatan e gonga illa min Allah subhanahu wa ta'ala juldu ko Allah tan hunata Allah tan kulata ala goddo mu kulata sawana Allah ay sahabaabe ndebe pamno alquran e gandi ko alquran yahata be gandi holko tagi alquran tellina yimbe be mbibe hande mayon yimbe be nana denta sabu warde on be mbi hasbunallahu wa ni'mal wakeel minen koy Allah heji amen minen koy kon koy Allah min jaggi ay annabi Musa nyalawmu mu fir'auna riddimo o ari ha e mayo fir'auna ari wiina jaggamo hobbe yimbe be mbimo hande mayen holko wi yimbe bi wino be non be inna allaha ma'ana emin gonde Allah inna la mudrakun hande mayen maen kepto maen mbare holko wi be inna allaha ma'ana Allah na wonde men dum nelaado sallallahu alaihi wasallam wino abubakar siddiq nyalawmo newonaate gharu hira hefere be ngari ina tari hayrende Abu Bakar yurndi yibe wi nelaado wajibbe jettima o wi mo hoto hul inna allaha ma'ana eden gonde Allah hoto hul inna allaha ma'ana eden gonde Allah juldo yo wonde Allah juldo sumu hul yo hul Allah hoto hul goddum ko wana Allah wala yahlifu illa billah hoto won so wana e inde Allah hande sa naati e der leedi ndi sa naati e der winderende sa naati e der leñol ngol ananat yimbe be ina ngona e irne yimbe barke kaari dum ko ko harmi dum ko ko harmi dagaaki al nelaado sallallahu alaihi wasallam wi man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut kala gondo wo yo woni inde Allah o dejja kono hande sa naati e leñol ngol attawat yimbe wiyobe ko julbe ina ngondira indeji yimbe dum dagaaki neddo so andi dagaaki yo wop kono so wi omo mawni kino so wi omo tiido hore so maayi o yahat jeyngol sabu ko nelaado hadi fof so juldo nani yo wop so yidi maleede kanko juldo so tawi ko innirto ko ko gonga ko nelaado wi man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut kala gondowo yo wone inde Allah o dejja ko nelaado wi kala gondowo yo wone inde Allah o dejji o dejja nelaado haadan donde nelaado wi Umar man halafa bi ghayri llahi faqad ashraka wa kafar kala gondo e goddum ko wana Allah o sirki o yeddi o sirki woni o rendini Allah e goddo o yeddi Allah sabu ko fonno wadande Allah o wadani goddo dum tagi nelaado wi man halafa bi ghayri llahi faqad ashraka wa kafara kala gondo e inde wonde so wana inde Allah an a yeddi Allah a sirki sen yehi e defte fiqh mage ma en taw ton sernabe tato sahabaabe tato mawbe holko be mbi wiyetebe al abadala ko be nayo Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Amr be do nayo ko Abdullah be biyete dum tagi jom gande jom defte mawde be mbi innirbe al abadala al arba kambe nayo fof be mbi neddo so wondi e inde Allah o feni Allah nawayi mo yafade kono so wondi e inde neddo o haali gonga Allah yafata ko mo be mbi me ijam holko tagi mbi don non be mbi neddo so wondi e inde Allah o feni ko pendo Allah ina yafo fenore kono neddo so wondi e inde neddo o haali gonga o sirki te Allah yafata ko sirku inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha bandirabe Allah yafata ko shirk dum tagi il faut mbatten hakillaaji ngartilen hakillaaji men ganden o do diine ari ko wureede ari ko jangede ari ko faameede ari ko gollede arantan yimbe ne mbiye minen komin julbe wala arantan yimbe ne mbiye inna wajadna aba ana ala umma minen ko dum do min tawi babiraabe en emin bada min badat ala diine o dum tagi ara dum tan tagi arani mi tawi babam tam wala nenam wala wuro amen wala leñol amen ko dum do min gandi tan ko dum min mayata dum don Allah subhanahu wa ta'ala ko ko hadi dum nelaada sallallahu alaihi wasallam ko tawno leñol ngol ina leñol makko ina wada fuf Allah dakkorani hen fuf ko itta ikhwani neddo somo won yo won e inde Allah wala yatahakamu illa shar'illah hoto nyaaw hoto jittu nyaawoje godde ko wona nyaawore Allah juldo yo nyaawore Allah yonmo juldo yo nyaawore Allah yonmo yo shari'a yonmo juldo so tawi nyaawore Allah yonani mo o wona juldo hoto njejjite Allah subhanahu wa ta'ala wi alquran fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum wallahi so be mbi ko be julbe wana gonga so wana an Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ada nyaawa be e kafeje mabbe fuf so tawi en jabani Muhammad nyaawa en gonata julbe hoto njejjite Umar radiyallahu anhu wa ardaahu o wari neddo sabu holko tagi o wari waajo ko biido annabi nyaawi kam kono mi welaka waaji goto ko juldo won huunde ko yani hakkunde makko e waaji goto yahud o are nelaado sallallahu alayhi wa alihi wasallam winelaado mine o do waaji dey mine o kefero emin jogi huunde ina woni hakkunde amen nelaado makko woni o haali nelaado wi namdi waajo haali nelaado wi juldo ko antoni juldo wi nelaado ko mbida ko mi dakkudani hen mi wela ko mbida ko o yehi to Abubakarin Saddiq o wi Abubakar min de mi yehi to nelaado nyaawi kam kono nelaado ko nyaawi ko mi jabaani dum tagi ngarme ma ya nyaawam Abubakar nyaawi wi mo ko nelaado wi ko ko gonga ko an tooni o woppi Abubakar o yehi to Umar waare Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda o wi ehe ma an Umar ehe ma an Umar min de mi dañino caɗele min e oɗo waji min jehito nelaɗo nelaɗo ñaawi kono nelaɗo ko ñaawi ko mi jaɓani. Njaami to Aboubacar o ñaawi, Aboubacar ko ñaawi ko mi jaɓani. Ngarme ma Umar wiimo daromi ara. Umar yehi ƴetti jaasi mum welni ha weli mufti caggal mum wi ari wiimo ko mbiɗa, o wi nelaɗo ñaawi mi welaka, Aboubacar ñaawi mi welaka, ngarme ma Umar taƴi daande nde. Wiimo nelaɗo kala mo ñaawi welaka min Umar ko ɗum ɗo ñaawatmi e dow mum. Unji Umar radiyallahu anhu wa ardahu taƴi daande julɗo, sabu holko julɗo o wi nelaɗo ñaawi kam mi welaka. Julɗo noon so nelaɗo ñaawi o welaka, joni mbiya ka julɗo. Holko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam haali e hadiseji mum, o wi wallahi la yu'min, wallahi la yu'min ahadakum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Nelaɗo wi mi wondi e Allah, goto e mon wawa wonde julɗo so wona min ko gaddumi ko min Muhammad julɗo o rewa hen, so wona tagga belaɗe fittanduma ndewa ɗum ndewnina ɗum eko wili Allah e nelaɗo mum nden golta julɗo. Kono mbiya min Allah ko niwi, nelaɗo ko niwi, kono min mi tawani bandiraɓam, mi tawani jinnaɓam, mi tawani kaari en, mi tawani Samba en e Demba en ina mbaɗa, min mi watta ɗum, mi andi ko ɗum Allah wi, kono noon ko Allah wi kono Muusi yimɓe ɓe mbawa ɗum wadde. Ndeke wi koye diine goɗɗo gonɗa, kono hoto wi koye diine Allah. Allahu subhanahu wa taala e suratul ahzab o wi ma kana li mu'minin wala mu'mina iza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakunu lahumul khiyara min amrihim. Allah wi hanani, ay ko nden dande wadde, o wi ko hanani jaadaki. Ma kana li mu'minin, hanani e julɗo. Allahu subhanahu wa taala e nelaɗo mum haala wiya ko ni kanko o waɗa ko wela. Bandiraɓe, ɗum holno wonirta? Allah wi mbiya an ɗum yonanima, te Allah wi ko Allah wi ko so yonanima holno gonirta julɗo? Ɗum ne saɗa ñaaw ñaaw ñaawore Allah, saɗa ñaawe ñaawe ko Allah wi. Holko rewi hen? O wi wala yahillu ma harrama Allahu wala yuharrimu ma ahala Allahu. O daganta, o dagininta ko Allah harmini, o harminta ko Allah dagini. So Allah wi ɗum harmi, yo harmin. So Allah wi ɗum na dagi, yo dagoɗo makko ɗo. Kono Allahu subhanahu wa taala wi ɗum ɗo dey koko harmi, mbiya eyyi koko harmuno nden, kono joni fewnama waɗama ni wattinama ni ha joni neɗɗo no wawi ɗum hutorade. Holno hutorte? Allah wi koko harmi. So Allah wi harmi, harmi. So Allah wi ina dagi, ina dagi. Kono Allah wi harmi, mbi an mbiya koko dagi sabu kaari wi ina dagi, walla sabu ɓeenaɓe mbi mbaɗi hen hunde dagima. Ɗum wawata dagade bandiraɓe. Haza huwa l'islam, ko ɗum ɗo woni diine bandiraɓe. Seɗen jiiɗi andude holko woni islam. Haza huwa l'islam, ko kalanoɗen nane ha joni ko ɗum ɗo foof sa rendini ɗum. Haza huwa l'islam, ko ɗum ɗo woni islam. Diinu tawhid, ko ɗum ɗo woni diine tawhid, diine wurtinde Allahu subhanahu wa taala. Diine mo ganduɗa jaa bihi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam min indillahi, ko oɗo diine Muhammad addi itti ɗum to Allahu subhanahu wa taala. Ala diine deweteɗo so wona oɗo diine. Sen ari e toɓɓere wattininde woni fawa'idu tawhid, holko woni nafoore tawhid. Neɗɗo so dañi tawhid hol nafooje o ƴettata hen. Littawhidillahi ta'ala fawa'idun azima minha, wurtidinde Allahu subhanahu wa taala nafooje mawɗe 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 ngoni hen. Holko adi hen? O wi qubulul a'mal, neɗɗo so dañi tawhid kala golle makko jaɓete, kala ko golli Allahu subhanahu wa taala jaɓat. Kono neɗɗo so ala tawhid kala ko golli jaɓetake. La yaqbalu Allahu ayyu amalin aw ibadatin idha lam yakun sahibuhu muwahhidan lillahi ta'ala. Wallahi bandiraɓe, neɗɗo so ala tawhid kala ko golli Allah jaɓata. En jangen Qur'an, Al-Qur'an haali ñalawma mo Qabil wino ina wara Habil, mami ware o wima mami ware. O wi waram innama yataqabbalu llahu min almuttaqin, Allah jaɓanta ko hulɓe hulɓe maɓe. Kala mo hulani Allah so golli Allah ƴettata. Ndeke neɗɗo so dañi tawhid so golli Allah ƴettat, kono neɗɗo so ala tawhid so golli Allah ƴettata. Ɗum tagi o wi la yaqbalu ayyu amalin, kala golle ɗe neɗɗo golli aw ibada walla o rewi Allah, iza lam yakun sahibu muwahidan, so tawi neɗɗo o ala tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala o ƴettata golle ɗe ɗon golle. Kanko Allah subhanahu wa ta'ala o haali ɗum e suratul an'am, o wi qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah wi ay julɗelam ay kirsugolam ngurnamam maydam ɗum foof ko Allah subhanahu wa ta'ala jeyi, ala jeyɗo sowana Allah. Holon Allah o wi la sharika lahu, mo fotani rendide nde goɗɗum, wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. O wi ha joni paamen kadi ina jeya e fawaidu tawhid, o wi anna Allah ta'ala la yaghfiru an yushraka al insanu bihi shay'an iza mata al mushrik ala shirkihi dakhala an nar, wallahu la yaghfiru ma duna shirki, wallahu yaghfiru ma duna shirki liman yasha. O wi il faut paamen ganden ina jeya e nafoje tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala yafata ko neɗɗo batɗuɗomo e goɗɗum walla goɗɗo. O wi so tawi baɗowo shirku o baɗɗowo e Allah e goɗɗum walla e goɗɗo, on so maayi Allah subhanahu wa ta'ala ko jeyngol fanimo. O wi kanko Allah o yafata ko shirku, o yafata ko baɗɗuɗomo e goɗɗo, kono omo yaafo goɗɗum ko wona ɗum. Kon ndeke ina jeya e nafoore tawhid, neɗɗo o reeno shirk, o reeno rendinde Allah e goɗɗum. Holko rewi hen ina jeya hen kadi ha joni wa anna shirk muhbitun lil amal, neɗɗo o anda shirk bonnat golle, kala ko mbaɗɗa sa sirki tan golle ɗe bonat. Yew Allah subhanahu wa ta'ala o haali Qur'an, o wi anna baɓɓe foof no ɓe poti so ɓe cirkino tan golle maɓɓe bonat. Hatta nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wimo la in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min alkhasirin, mi wondi e mangam min Allah, an nelaɗo Muhammad sa sirkino tan golle ma fof bonat. Ɗum ɗo bandiraɓe, mbiɗa namdo on ɗum ɗo ko Alquran walla wana Alquran, mbiɗa namdoroy on saabu Allah nde ɗo dande hol jopaɗo ɗum. La in ashrakta la yahbatanna amaluk, wallahi mbiɗa namdiri on Allah kalne kam oɗo aya hol jofaɗo hen, holmo Allah haldata, holmo Allah wi la in ashrakta la yahbatanna amaluk, sa sirkino golle ma foof bonat. Holmo Allah wini, Allah wini ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓurɗo e windere nde, Allah jofimo wimo sa sirki golle ma foof boni, te jango lakara a pertat. Allahu akbar, so Allah wi nelaɗo Muhammad a pertat jango, kon mo wona Muhammad hoto paɗa sa sirki. Paamen ganden sirku bonnat golle, li anna Allah la yaqbalu illa ma kana khalisan li wajihil karim, Allah jaɓata so wana ko waɗira sabu makko. In mata ala tawhid, neɗɗo so maayi o maayi e wurtidinde Allah, o maayi e tawhid, wallahi o fottay Allah, Allah nannamo aljanna. Ɗum tagi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhala aljanna, rawahu Barraz. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o haali e hadis Barraz, o wi kala maayɗo omo seedo Allah ko goto deweteɗo ala so wona Allah, kanko ma wonat aljanna. O wi wal maana, holko woni maana o, annahu man qala la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi, kala mo wi la ilaha illallah omo sellini ɗum e ɓernde makko, la yakhludu fi nnari bal yadkhulu aljanna, o sasata e nder jeygol, kala ko wawi wonde o natat aljanna. Ikhwatal iman, bandiraɓe julɓe, ɗum ɗo woni yewtere nde, ɗum noon min garno hande siftinde bandiraɓe, emin duwano on, emin calmina on, so tawi wonko tata hen gande kalannoɗo o dey, o famani demgal ngal no feewi walla o wawa dum no feewi dum tagi inshallah o mo yafno on kala tatande wonde hen o mo yafno on kala no nanirdon dum taw feewani in aradtu illa al islaha mastata'tu wama tawqifi wama tawfiqi illa billah no aya o wiruno ni tan ko non min mirt min pandino ko feewnude in aradtu illa al islaha pandimi hen ko feewnude kono ko Allah subhanahu wa ta'ala tan feewnata neddo ala ko wayi feewnude Allah tan woni feewnowo yo Allah feewnanen emin calmina emin juro bandiraabe be fof emin biya on assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.